Sambona kanjani wena lo mntu ofile we Sambona kanjani wena lo mntu ofile we Sambona kanjani wena lo mntu ofile we Sambona kanjani wena lo mntu ofile Nanka nanka mthamba mhlophe Nanka nanka mthamba mhlophe Sambona kanjani wena lo mntu ofile we Sambona kanjani wena lo mntu ofile we Sambona kanjani wena lo mntu ofile Iseka jazz kunenqaba phela Uzumfundisi ngomgqibelo Uthe inhlanhla sizoba nazo Uzo senzeli ilati
Uhlakaniphile nkosikazi Ilati ngilufuna kabi njengoba ngikwazi ukufulela izindlu nje Ngizozama ukuyontshontsha iqhude lakamadlokovu nami Senza ukudla kube kuningi Nawuzamile baba ngoba awusebenzi Tetyamesula ngenhlamvu madlokovu inhlamvu yadlula endlebeni waye waguqa phansi ngamadolo Kwasho ukuthi wayesekugila umadlokovu Wada ungenze i-1 ngiqedile ngobona ekuseni Kanti uzogaqa Bathi behlezi nabangani bakhe bephuza ijuba Kweza nkosikazi Baba ke ningenini ngasendlini Uselakhili lati mfundisi
Eyahlehla le ntebe Ngizobe ngomuntu ke ngiphumule nasey'nkukwini ngicishwa ngathathwa umadlokovu ngenhlamvu izolo Hayi ayisiyongena madoda
Ngaphansi isuitcase alithenga eKimbali nelinye isuitcase ngaphezulu namakhandlela
wenkosikazi ilona iladi le ungagibela phi kule umthetho wenu noba yini banzeni ife
walufaka unyawo kwachitheka amakhandlela wena tshebe nayi mbazi uyogawula iladi kusukela manje uyezwa uyehlathini Kuba mina nozoyenza Ngicishe ngafa umngathi Uzokhanga le mzini wami Uthe nilibone yini postman Wagibela aphi la Wagibela phezu kwendlu kulama postman Cha phela babi iladi la nkolo Hey 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 thula nazi lutho ni Imina ngilazi iladi engivulela izindlu Sukuma wena nje Uyehlathini la uyakhona Uzolishayela ulaka Siwabonile amathamba mhlophe Siwabonile amathamba mhlophe Siwabonile amathamba mhlophe Sibona kanjani lo mntu ofile Lahlangana ibandla siphuthumeni madoda nangubaba umfundisi eseqhutshwa siyodiza nabezomdedela ubaba
Epi mali mpane sudiza ngayo